murakaza muri sanga hano mu byiwacu rwaje ruharare rugarukwanwa Mweto waje nivuvu ni huvi na ukoze muravumera nonje kukoramu karinga njitewewe Diruse ngorwa musinga usarika na wanga mfizi Jitego chije zindivere na wukaka Ayiyiyiyiyiyiyiyewe Diru tavuga yibivugo mbugu bindiro vya wahunga Basinga tuwa hamiji jitaramu Chutizur kwa handawe yamvaga rero witwa metere karabayinga ko batiferesiyo ni imbarizwa mu byiwacu ntugere warare nugarukwa nkwane na ubundi imuragara
bravo
thank you it was really beautiful I made a little movie
Thank you.
It was really beautiful. Thank you very much.